ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo ebyakamalirizo ekya UNEBU kikakasizza nti abayizi 99% ku buli 10 baayise ebibuuzo by'omutendera gwa siniya ey'omukaaga ng'abawala baakize ku balenzi mu kubiyita okutwaliza wamu newankubadde ng'abalenzi be baasinga obungi mu kubituula. Alipoota ya UNEBU ku bibuuzo ebyakamalirizo ebya siniya ey'omukaaga ebyakolebwa omwaka ogwedde 2025 iraze nti ku bayizi 16,515,172 abaatuula ebigezo ebyo abayizi 16,089 be bitundu 42 ku buli 10 baayise nga baafunye principal pass 3 nga ku bano beeyongerako okuva ku bayizi 15,403,38 abakola ebitundu 39 ku buli 10 abaayitira mu ddaala ly'erimu mu mwaka ogwayita 2024. Abayizi 44,385 by'ebitundu 27 ku buli 10 baayise ne principal pass 2 ate abayizi 310,838 nga bakola ebitundu 19 ku buli 10 baayise ne principal pass 1 so nga abayizi 1,815,052 by'ebitundu 11 ku buli 10 baayise nga baafunye subsidiary pass. Abayizi 10,891 kye kitundu kimu ku buli 10 ebibuuzo ebyo tebaabiyise era bakubiriziddwa okubiddamu. UNEBU egambye nti abayizi 11,329 by'ebitundu 69 ku buli 10 balina obusobozi okwegatta ku ssettendekero zonna mu ggwanga olw'okubanga balina principal pass waakiri 2 ezeetaagibwa okusoma yunivasity. Omuwendo guno gulinnye n'abayizi 210,118 kwaba abayizi 9,200,273 by'ebitundu 66 ku buli 10 abaalina obusobozi okugenda mu yunivasite omwaka ogwayita 2024. Abayizi 14,159 balina obusobozi okugenda mu matendekero ageri emikono yonna gye baagadde olw'okubanga abalina principal pass ne subsidiary pass ng'etteeka lya TVET bwe lirambika. Daniel Nokulachodongo, ssenkulu wa UNEBU bw'abadde asoma ebyavudde mu bigezo ebyakamalirizo, ategeezezza nti abayizi abawala bakoze okukira ku baana abalenzi waddenga abalenzi basinze ku baana abawala okufuna obubonero obungi omuli okuyitira waggulu naddala okufuna A.
You will have 145,129 or 87.9% of our candidates who will qualify to transition from UCE to tertiary levels. Mama, I also compare male and female performance in table 4 for the year 2025. We have the past levels, the number of candidates, the percentages, and the cumulative numbers and percentages for the females on the left and the males on the right. Again, as observed in my chairperson's remarks, proportionally, female candidates have performed better than their male counterparts.
Daniel Odongo agambye nti wabaddewo okugenda mu maaso mu masomo agamu nga economics, CRE, geography, literature in English, chemistry, biology saako mathematics. Amasomo ga science okuli mathematics, physics, chemistry ne biology nago gongedde okujjumbirwa mu myaka 5 egiyise newankubadde nga physics atambula kasoobo.
Christian religious education, fine art and physics. Grades for the science subjects have remarkably improved compared to those of the humanities. In the humanities subjects, the problems that we observe, Mama, continue to be poor interpretation of questions due to the candidates misunderstanding the key concepts that determine the expected responses that they are supposed to give. In history, for example, inadequate levels of analytical and evaluative skills, inadequate show of logical flow of content with relevant examples are observed.
Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa UNEBU Professor Celestino Obua agambye nti basanyufu olw'omuwendo gw'abayizi abawala abongedde okuyita ebibuuzo ku mutendera gwa ssiniya ey'omukaaga obutafaananako nga bw'ekibadde.
Sustained investment in science infrastructure, teacher capacity and laboratory resources remain critical to building a robust pipeline in tertiary STEM programs. Although enrollment in STEM subjects show a gradual upward trend, deliberate multisectoral interventions will be required to achieve national targets in science and technology development.
Ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu w'ekitiibwa Dr. John Kizesto Muyingo asinzidde wano n'ategeeza nti baakuddamu okutuula okwetegereza obuzibu bwe buva naddala ku ssomo lya physics.
Mathematics, chemistry, biology, as it was indicated, physics. Physics is still requires hard attention, and I think this one shall have to take it up as a sector. This progress is very, very encouraging and a signal that as a country, we are moving in the right direction in promoting STEM education to support innovation and job creation. As we await the official release of the results, I want to urge all stakeholders to receive these results with maturity and responsibility.
Bino by'ebibuuzo ebisembyeyo mu kalikyulamu enkadde era abayizi abagenda okutuula ebigezo omwaka guno 2026 baakutuula mu kalikyulamu empya emanyiddwa nga Competence Based Curriculum eyakolebwamu ennongoosereza gye buvuddeko.